Heaven's music. Baby, 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 baby. Call me out of work.
Nadia, Alexis on the beat.
Wakwangu mimi, najua kama sijashare. Inawahusu nini kuniona ninavyodekezwa. Maneno yao kando nimepuliza. Umbea fitina bado sitosikiza. Kesho wache waone, ndoa yetu wache waone. Wache waone, watoto wetu wache waone. Wache waone, ndoa yetu wache waone.
You are my babe, 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 you are my babe. You are my babe, 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 you are my babe, babe. You are my babe, 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 you are my babe. You are my babe, 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 you are my babe, babe. Sijakuchoka mtoto, umeniweza, uwendo wangu wa ndoto. Hey, your body sweet vanilla, I wanna fly you to Manila. Take a shot of tequila, then suffocate me with your figure. Your body sweet vanilla, I wanna fly you to Manila. Take a shot of tequila, then suffocate me with your love. Make sure what you want. Wache waone, swaga yetu wache waone. Wache waone, ikesho wache waone. Wache waone, watoto wetu wache waone.